Metanda, ishara dunia tulivu, jifunge upande kanga, kulima ni chume mbivu, farasi mi wako panda, sicho kisi na uvivu, deka katoto kachanga, uko bahari tulivu. Nimekosa ndege wa anga na mtuma tuyuri. Aje kwako kunipamba kwa maneno mazuri. Kanio, sina mganga wa kunipa kiburi. Sijui kiringe minajua kitanda kuifanya shughuli. Ya hubi hubaka ghali, ya andake akun bukhair. Bukhaira bikil ahwali, wiyaka umari ghair. Ya hubi hubaka ghali, ya andake akun bukhair. Bukhaira bikil ahwali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mosoka ni tena. Kila sababu ya kusimama kimasomaso. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Chukua zangu swahabu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, kui wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, ni mwepesi kulialia. Siku jibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mautu timama, nimekufa, nimejifia. Na halambisha sali kwenye mzinga wa nyuki. Tamu ni hatari. Na halambisha sali na chezeshwa buzuki. Bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758-603-119.
DJ Reach, the Crowd Mover.
Ni Mtanzania wa halali, ila chembe chembe za India. Mungu kaninima ufahari, ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Penzi kachumbali kwa ugali, na pili pili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani, umeweza kunituliza. Mambo ya chumbani, ya ninalala unapulizwa. Penzi zito tani, napewa raha kupitiliza. Nalambisha sali kwenye mzinga wa nyuki. Tamu ni hatari. Nalambishwa sali.
So DJ Reach, the Crowd Mover.
Mususu, ya sorondomboro. Na bandole tula buku, kwa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Ukoroge sumu mune, kwenye fiji babyaro. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako. Itafune hii mune, ifike kunako. Oh baby, mushika diuno tam. Kiku chum chum tam. Kiku kumbatia tam korea. Enzi letu baby tam. Yani paka kisogoni tam. Tararara tam. Tam korea. Baby, tufanye wazi wazi watuone. Picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni. Wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wapie, vimberu mberu, sio penzi la mashaka. Tusha somadua kusitirika kwa wenye macho ya mbaka. Wapie, mimi beberu, sijogola pasaka. Wanajisumbua kukunjanita, watazeka haraka. Stili waya, ananisukua. Kwa mambo, hanaga mbaya, la mzizi.
Shombo,
tena fundi mwaya, kazi anaijua.
My love, love,
haijawahi kupwaya, yani kithi. Ukoroge sumu mwenye, kwenye vijiba vya roho. Yata watoka mapune, mumwe kwa shako. Tena wavime na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mumune, mifike kunako. Oh baby, ushika niuno, kiku chum chum, nikiku kumbatia. Tamkolea, benzi letu baby, yani paka kisogoni.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover.
Ebo, baby mtoto kaku, kasi mama nede, mtazame, kasi mama nede, mwana natembea, kasi mama nede, yani te, te, anataka kina, kasi mama nede.
Yani kosha mwili kwa maji ya madafu. Ananifunza kucheza rafu. Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu,
follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover. Or call 0758-60-119.
Mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuamome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover. Or call 0758-603-119.
Unipa vita laini laini, kinyama cha hamu
sili kwa kijiko na lisu kwa ulimi. Mewadivya miku sanyo laini.
DJ Reach
kako fine, kila nikikaka kwenye laini. Bila bila shuwaini, kwake nimelewa kama waini. Tila lila yesi simizi na migegedu, tunagegedu wana. Nilivyo sina jizi, tajiri wa mbegu, na mwonga na mwana. Baba mdenge mama msalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi. Kipu, kipu, uchungu,
uchungu,
mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu,
zipu
na kirungu,
kirungu,
usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, achuta makishi nani, na msuli wa kiungo wazi.
mambo yote hadharani. Ogogo
ogogo, mtoto anataka kunikipa
nyoni na wapete
tena kikata na
ikisa. Acha kucheza
koko,
unavyo baby
koko,
unavyo yo
koko,
leo aonyeshe
koko.
Acha kucheza
koko,
unavyo baby
koko,
unavyo yo
koko.
Asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wa mbukone.
Kanifondala nigu, anataka nipite pe,
peku, peku.
Kundu chiju, anifikishe kwe,
kwetu,
peku. Mutamura da kitungua, rojo ya embe kibada,
kibada.
Odari kunengua, miundu ya ushubwada,
ushubwada.
Nyuma kalisa sambua, kafungasha mitabwada, anavyota funamua, kakibogo yodada. Katoto kamelainika
bwana,
kukapandizi banana, nakapeleka kwa mama,
mama, mama, Dangote.
Kama kuku toki misala, kama ibuka kana zama, kamulika na balana, lana, lana, lana.
Kazote apa mtoto anataka kunikipa dunia
na wapete
tena kikata na ikisa.
Acha kucheza
koko,
unavyo baby
koko,
unavyo yoga
koko,
leo aonyeshe
koko.
Acha kucheza
koko,
unavyo baby
koko,
unavyo yoga
koko,
leo aonyeshe koko.
Asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu.
Kama naifata
anainama, anainuka mwana
Yesu. Kwa kuchembe tuha
anainama.
La 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 la.
DJ Reach, the crowd mover.
Ana waka waka, ah, wanga wape vidonge, nime baini baini, wana tapa tapa, ah, mina wepaka kiyama, tuombe uzima, waroge kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina, wafike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho, nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758 603 119.
Katoto nyakanga kame mzidi somo na kuwi, chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuniwashaka piripiri, fundi haswa mikithiri, kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata saga kachiri, nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane, vanga nikande kipanda uso tufunikane. Tanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Tanga, siepini waoputo wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho, nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
kiuno kunengua, hodari,
hodari wa mapenzi,
kiuno kunibidua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter. Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call
0758-162-119.
Hodari wa mapenzi,
Zari mama tifa, hodari,
hodari wa mapenzi,
oh esmakan, hodari,
hodari wa mapenzi,
Elizabeth Michael, hodari,
hodari wa mapenzi,
nimesadiki wahe, enzi na roho yake, mzigo kwa tenga, kifacho mtu chake, ndenge nimekatwa ngenga. Matemate, najinyenga nyenga, mama
DJ Reach, the crowd mover.
Wakasioni, ninavyoipanda milima, ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala, 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 yala. Yala 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 yala
yala
yala yala yala yala yala yala yala.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758-603-119.
Nezaliwa zamani, ningesema penzi kogwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kipustani cha uweoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga.
Sasa polisi wanini, nikikosa nikamote wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tulikide baby adi tulewe. Vinde kesho wevya nini, kifarango ni bebewe mwewe.
Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala yala
yala
yala yala
yala yala
yala yala
yala
yala yala yala yala yala
yala yala
yala
Niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme. Hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye. Oja subiria. Baby, niheme, niheme. Derevo moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa.
Fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Talala.
Unifunde kwa mpole uwe somo yangu.
Talala.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Talala.
Nile mungo kwa kidone mambo changu changu.
Baby you make me.
Aye, aye, aye. You make me fall in love. Aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye. You make me fall in love. Aye, aye.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758-603-119.
Mwazako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau izo zama, eh, izo zama. Aku sizeki, nadekezo tazani mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, eh, gawana.
Penzi sila kudoko wa doko.
Kodoko.
Nakula kwa kunyofo wa nyofo.
Nyofo.
Kama embe nalipopo wa popo.
Popo.
Uku
tunajifoto wa foto
Kisura cha upole kama mama yangu
Ta la la
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
Ta la la
Umetuliso somo lechuzi kwa matandu
Ta la la
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu
Baby you make me
Ae ae You make me fall in love Ae ae
And I go tell my mama
Ae 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 You make me fall in love Ae ae
Now, now, now hear this
Moko
Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bade
Aha.
Ewe binti maringo, sijui wanisikia Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia Uwezuka niwe tingo, nyoyo iwe abiria
Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio Nifanye chipsi chombeza Japo mionje onje mwezio
Penzili na nilegeza
Sonona sonona
Eti, lini utapata nafasi
Sonona sonona
Oh baby yoyo, nambie basi
Sonona
na
sonona
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi
Sonona sonona
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi
Sonona sonona
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach The Crowd Mover or call 0758-600-119
Mwagalamu ya penzi langu Shimbo shimo Unizike kabla ya siku yangu Hakuna sejua Matatizo ya mwe ukipenda Unanifanya mwana sesere kunichezesha Mimuoga macho usoni Sijeshikwa na kwikwi kima sihara Sema niandae vipopkoni Unyonye na vipipi vya duara Nafsi unainyongonyeza Nahisi la moyo shambulio Nifanya chipsi chombeza Japo unionje onje mwezio Penzili na nilegeza
Sonona sonona
Eti, ini utapata nafasi
Sonona sonona
Oh baby yoyo, nambie basi
Sonona sonona
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi
Sonona sonona
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi
Sonona sonona
Uje,
uje,
uje baby
Uje,
uje Mombasa wakuone Uje,
uje,
uje darling
Uje,
uje Nairobi wakuone
Uje,
uje,
uje baby Uje, Dar es Salaam wakuone Uje, uje baby
Ila hali yangu, wai hae, sina mabadiriko Machozi mafuriko, fundi wandiko langu Kayaacha mawe, baka karamba mwiko Toka alivyo niacha
Sina nyota wala mwezi
Mwezake nimekamatwa
Na homa ya mapenzi
Toka alivyo niacha
Sina nyota wala mwezi
Mwenzake nimekamatwa
Na huma ya mapenzi
Mwili wote peteka Sina fadhali mawazo ya nibesa Mafuna bodeka Bega misumali na angaza ufika Mwili wote peteka Sina fadhali mawazo ya nibesa Mafuna bodeka Bega misumali na angaza ufika
Chururu kijaza kijai kibaba Na misongo songo msururu Sitaika isaba Mimi kitoro ndoe kunguru Mbaza mwazi mki msada Makombe shoga jawa kasusuru Wena kasa ulaga Kitandani mito ipo miwiri Ubavu wewe ubavu mimi Bakata niko mekwa shubiri Nalikwepa na lala chini Nimefuta picha tulizo piga chumbani Dela gado fendi suta, suta zileba kikichwani Silali na stuka, stuka unanitakizani Chozi lalo esha shuka na sina wakunifuta nani toka alivyo niacha.
Sina nyota wala mwezi,
mwezake nimekamatwa.
Magoma ya mapenzi,
toka alivyo niacha.
Sina nyota wala mwezi,
mwezake nimekamatwa.
Magoma ya mapenzi,
mwili wote fedheka, sina fadhali mawazo ya nitesa. Mafuda bodeka, beka misumali na nazofika. Mwili wote fedheka, sina fadhali mawazo ya nitesa.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook as DJ Reach the Crowd Mover. Or call
0758-60-1119.
Anameremeta, anawaka waka, anamelemeta. Anameremeta, anawaka waka, anamelemeta.
Anameremeta. Ulizo nitumia, zime nifikia. Nipo salama, tausijani. Nalishwa vitamu, binono na jiria. Dinia niangamia, enzi tuwa dalika na pokidali. Nimekusahau, nakumbuka tulako jina. Kidogo angalau, beho wa mizizi soku katashina. Enzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina. Nime ukani dhara, Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia,
kumeza ukatema.
Misi na gari,
ninge kupa nini tena.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758-60-119.
Na kamkam, kuminambila lufajiri. Na nishambesha nyota, chochake kikubwa cha mapenzi. Kanjaza kanchota, kanshika pabaya. Na kutadhalisha, simu za usiku punguza. Unahatarisha, penzi langu moto punguza. Nisha kusahau, na kumbuka tulako jina. Kidogo angalau, beho wa mizizi soku katashina. Enzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina. Nime ukani dhara, Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia,
ninge kupa nini tena.
Ula yangu ya kukapasia,
kumeza ukatema.
Misi na gari,
ninge kupa nini tena.
Sasa unanuna nini? Au nadhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe,
nikirudi na hasira hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe
haijakasa,
nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa,
shida na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
uchana kope mekapu utapaka.
Haijakasa,
tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Follow DJ Rich on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Rich the Crowd Mover or call 0758 602 119.
Asubuhi tumboliki kuminginya, pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa, najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani, kununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno, jua shita rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah, kirudi na hasira hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe nikirudi na hasira hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe
haijakasa,
nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa,
shida na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
uchana kope mekapu utapaka.
Haijakasa,
tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Oh sweetie, 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 sikilize. Sweetie, sweetie, niseme nimalize. Mungu ametukutanisha sweetie, ana maana yake. Mungu atuunganisha sweetie wewe kwa neema zake. I told my mama I want to marry, atakuja boy nitoe mahari. Mina we tuanze safari ya mbali kina.
Mbazi na choroko, utofauti utaujua. Yungu kuu wake ukoko, ya nini kukwambua. Niendama kwako mtoto, usije kunikafua. Penzi tulipashe moto, wakigusa waungua. Mithiri ya watoto mbapacha, tunavyopendana. Mambo ya uzungu na usasa, tunayopeana. Penzi twalivujisha pakacha, tunavujiana. Wale wenye uchu wapaka, ili penzi lawa kwa ma.
Baby, nasikia tuwa waumiza.
Pole, tunawapa pole.
Penzi lawa kereke.
Pole, tunawapa pole.
Oho, hasidi watu wabaya.
Pole, tunawapa pole.
Follow DJ Rich on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Rich the Crowd Mover or call 0758 603 119.
Sikilize sweetie, ay sweetie, na mimi kujuze. Shubiri shubiri, chungu hami, nashindwa kufika siri, eto ya chumbani. Uwe baba umekisiri, mahabani, akili yangu na mwili tabani. Pezi upepo na pepe, hani tende mbali. Mithiri ya watoto mapacha, tunavyopendana. Mambo ya uzungu na usasa, tunayopeana. Penzi linavuja kwa pakacha, tunavujiana. Wale wenye uchu wapaka, ili penzi la wako nani. Nasikia kwa waumizo.
Yolama, Mungu kanipa nilicho mwonga. Mashallah, raha na wala si shiruki kuba tulimeni soma. Nala nala la jamani raha,
takulinda kwa kunu
magoti, nikapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe figuru shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga.
Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakome asoa usu.
Bebe zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyoze pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758-603-119.
Tuogea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi, si unanikua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunyezi, kunengemua kwa ngonja pita njopeka. Fanya nzidi mkupe, niwe wapeke yako daima, iwe bigwa mwaduse, shamba langu lako nalima. Upa tufungi angenge, tuwapena viapo karma, ili wakupika denge, tamupendo asitie sumu.
Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakome asoa usu.
Bebe zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyoze pepe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kweni pepe, nimeleta kipepeo ni pepe.
Hata kikuta miskulu sawa, simu wa shiki na kushiki, anauliza nani mwetao. Nifanya nonoja, hey, hey. Najitumisha meseji mara mbili mbili, anafungua na soma, majibu hayarudi, hey, hey, hey. Ila kwa WhatsApp page saonyesha tiki mbili, kujifanya jaona, ili mradi kusudi na kunidhara.
Aniringia ringia
akiniona, anajishebedu.
Aniringia ringia
hata nikimwita ikia na
sikuzi. Aniringia ringia
akiniona, anajishebedu.
Aniringia ringia,
hey, anajua nampenda.
Basi tu
anafanya kusudi kuniumiza.
Basi tu
ili mradi kuniliza.
Basi tu
anafanya kusudi kuniumiza.
Basi tu
ili mradi kuniliza.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758-603-119.
Yalise mwaga ya kale, ufurai ya kunguru na fuu, wakigombana balale, moyo na waka moto kifu, kanchomba maumivu mshale, enyi malaika mlio juu, shusheni ya mani itawane.
Na ya maliza madhehebu, kusomewa madua, mbolea nikaushe mbegu, imeshindwa chipua.
Tazama, nilompenda kwa sana, nifanya minalia. Inamana ndo nimechokwa ama au janga, sinafungu kudumia.
Najitumisha message mara mbili mbili, anafungua na somo, majibu hayarudi. Ila kwa WhatsApp page saonyesha tiki mbili, kujifanya jaona, ili mlaji kusudi
ni ringia, ringia.
Ana ni ringia.
Magazi juto, mapenzi ya gawanyiki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingali nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi nipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi, unibembeleze, kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi, penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your
wife. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover. Or call 0758-603-119.
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Italia. Yes, and now I balala. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you.
Take it to my mama, I'll take it to my daddy. Chugulene kazi ojamba. Chutina kwa mama yangu na baba yangu.
DJ Reach, the crowd mover.
Yes, I'll be your wife, babe. My baby. Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes,
she says my love is originality.
Original.
She says it's written digitally.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie, zako itani uhabiti. Penzi lipo umbo mbaba, yani sawa, sawa. Usini umize, umbe nikali baba, ntawa chawa, chawa.
Follow DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover. Or call 0758-603-119.
When you're my mind, you go pick up, baby, nobody's on.
Nobody's on.
Nikuite sweetie, I'm only count your gun.
Count your gun.
Mese makita tuchese mtako, kibaba baba John.
Kibaba John.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love, it's a beautiful thing. Heart, for you anything. Love, it's a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Zako itani uwa bipi. Umbo mbaba ya ni sawa, sawa,
sawa.
Usini umize, umbe ni kalivaba, nkawa chawa, chawa, chawa.
Kiss me, baby. 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 Kiss me, baby.
Bibilia, nashuka na masafu, na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua, moyo wafura. Sura za mafedhuli nye usifi, zime wafura. Wasome kwa zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamwe tui tule walimbazi
yetu mapocho pocho
kisha tuanze kazi usiku kwa asubuhi mwalitumwa geradi
mambo ya soko soko
penzi sarafu ina pande mbili
shilingi ya maramara
mwenge wewe bichwa mie
shilingi ya
maramara Dolly, Dolly, Samuela.
Why you dema say nobody do? Where you there, nobody do. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh, dance, yes, I can. Anything for you, I shall. Sometimes the body might be too lazy. But when you come here, I go visit. I'ma talk to the watcher. Check your watcher. Sometimes the pocket may be too low. But when you call me, I go still show my love for you. You go pay me gone, 'cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, shall you tell me long? Tell me long.
This is a rap in a pandemili.
Shilingi ya barabara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya
barabara. Dolly, Dolly, Samuela,
sa baby, come and shout.
I love you too much, baby. Oh, ya ruhi, habibi. Hey, I love you. Ah, ya ruhi.
Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayo.
DJ Reach, the crowd mover.
Kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani. Mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kilema nsie na magongo, na chechemea, chechemea. Dumange tupige msondo, unirutishe enzi. Na mini anze ndondondo, unyemelea, nyemelea. Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am what you know. From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilingie kipenzi chamu,
amen.
Wasije wakanibia. Ah, ya ruhi. I love you. Ah, ya ruhi, habibi. Hey, I love you.
Baby, kwa penzi laka, oh, 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 oh.
Na gara gara mimi,
oh, 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 oh.
Na gara ye,
aye. Kwa penzi laka, oh, 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 oh.
Na gara gara kwenye fumbi la mata. Naishi naisha, hata sura inakosa nuru. Napukutika, nyonge mboga mikunguru. Namlidhisha, na wamwisho kwenye msururu. Penzi la kujificha, beleza watu waliko huru. feeling kashiba. Mwanga ndani nje giza. Kanipa ratiba. Tamu yangu kila Jumapili. Moyo ni mwiba. Na hema kwa shida. Penzi msiba. Lina niliza mimi.
DJ Reach, the crowd mover.
Kutana na yeye siku nikifa nisipa na picha yake na imani uko tutakuwa wenyewe. Ona mawingu yamepambwa kwa rangi nzuri. Sio mimi wala wewe, ni Mungu mwenyewe. Akaumba jua na mbingu na mapenzi kama kivuli. Tujifiche mimi na wewe, sambona unaniacha mwenyewe. Wahenga walisha sema kipewa kilema unapewa na mwendo. Ila kwangu sinema, yani sisi mizifumu wa tembo. Oho chanda chema, nimebaki neno hakuna matendo. Nipolenga nimedema, moyo umekosa malengo mama. Siku nikifa nizikwe na picha yake yelelelelele. Na imani nitakutana na yeye. Siku nikifa nizikwe na picha yake yeye.
Umenipandi nikitawa, kila nachofanya ni sawa. Akipani chakula muda wakula yani mpaka unilishe. Usiku usingizi sina mpaka ulale wewe. Kuna uzuri wa sura na iyo chura ufundi usizidishe. Weni sezi yangu kina tuenda na wewe. You be there for me my baby, I'll be there for you my baby. Baby, wewe ni wangu. Ukicheka mashavu vishimu, mtamu paka kisigino. Weno mamilo, weno mamilo. Mapenzi ya yana kipimo, mina wewe tu kuchitino. Shadow no shall we know, shadow no shall we know.
Only you.
Anaumba, Mungu anachora, Mungu anayakata kata maumbo, Mungu anafumba, Mola kakujaza jaza nyama lundo. Sindoma sikokoto, si macho vyako changarawe. Mwili homa na isi arosto, tuanze kula ndo tunawe. Maichi yomba mai mtoto, kinumwagia sanda kalawe. Sodoma na uona moto, ukibiduka para nawe. Mwarubaini dawa ya tumbo.
DJ Reach, the crowd mover.
Nimebaini penzi ni fumbo, si maandishi ya daftari.
Ukicheka mashavu vishimo, mtamu paka kisigino. Wendo mamilo, wendo mamilo. Mapenzi ya yana kipimo, mina wewe tu kuchitino. Shadunu shawino, I don't know, shall we know?
Only you,
only you,
only you.
Shawahi kumkaba alilia kwa uchungu na mama yako nilipompola zaja
watakubali
hivi unadhani
watakubali
wazazi wao
watakubali
mimi nawe hatulingani
watakubali
hali yangu na ya
watakubali
hivi unadhani
watakubali
shida mama shida
watakubali
Tamani tuoane, miguu yangu kutwa iko bize. Staki ubaki mjane, kula kwangu hadi nikimbizwe. Niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja. Maana si kazi
ya kijani, kufanya tena mara moja.
Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa. Mguu nje mundani, defender na kubeba kamzoga. Rama penzu shemeji kucheka. Dada na majirani na nishafanya kote manjegeka hawanipendi mtani vipi nitakidhi mahitaji yako yangu yananishinda hali mbaya sina godoro na vipi kuhusu wazazi wako kielimu mimi mjinga japo mapenzi haya naga kasoro kama unakumbu kumbu hata baba yako nishawahi kumkaba alilia kwa uchungu na mama yako nilipompola zaga
watakubali
hivi unadhani
watakubali
wazazi wao
watakubali
nawe hatulingani
watakubali
hali yangu na ya
watakubali
hivi unadhani
watakubali
shida mama shida
watakubali
Onge kisi mcha kamera
Nanzaje
Na kila rusha roma dela
Nanzaje
Saluni wende kila wiki
Nanzaje
Weekend itwende kwa miziki
Nanzaje
Nanzaje
DJ Rich, the crowd mover
Imemaliza wino kwa kalamu Kumsifia Vitamu vya halali kwa haram Kanisusia Enji wapeleka salamu kumfikia Mwambie simu ishi hamu na tambulia You are love baby I never seen before Oh you are love baby I never seen before You are love baby I never seen before Oh you are love baby I never seen before Tonto lilo lilo lo tonto I love you, tonto, lilo, lilo, tonto. I love you, tonto, lilo, lilo, tonto. I love you, tonto, lilo, lilo, tonto. I love you, baby, only your love, only your love, only your love. Nachotaka, only your love. Your love, my baby. Baby, only your love, only your love, only your love. All I need, only your love. See what you do to me, baby do to me, I'm losing control. Nikupeti sao kumi, nizamye ukungoni, kucheze shesho.
So, 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 here I do.
nimekupenda. Nakupenda sana.
Enjoy a samba so groove.
Asa funcha funcha,
aboja.
Eh, ringa ringa,
aboja.
Asa eh,
aboja.
Asa eh,
aboja.
Asa funcha funcha,
aboja.
Eh, ringa ringa,
aboja.
Asa eh,
aboja.
Asa eh,
aboja.
Aye, 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 aye. Ayo, ayo, yo, yo, yo. Aye.
Now hear this.
la générale dans votre qui l'ont dit fait chadel.
Anani pama mboya pwani ya dina pandisha.
Mashi
Rosi kito ndani ya dina simika. Ani tichibu wanakatisha. Tanya kanga mwali ya nafokatika. Tamani alelele. Alelele. Oh yeah. Umenifanya nini mwana mwenzio? Mwana kwako sioni. Umenifunga na sikio nishika hapa. Ukinikusa huku, ukinichumu mimi, ukinipusu busu jama.
Kubwa ya wakubwa vyana.
Kama kono kono mwena pole kwenye mchanga. Na kupa mkono wa kongole baby we mwamba. Hesabu za kukokotoa umenifunza wewe. Waniamisha mikoa bomboli kwa ukelewe. Oh mapenzi ni kinywaji softi baridi. Wananuna mwenza oni kifaidi. Oh malezi amerithi upande wa bizi. Mwali nyuma kama mlima itiki.
DJ Reach, the crowd mover.
Aje the DJ.
Usisitishe chumi tapata safura. Nimeambiwa chuzi unacheza gachura. Chura
ruka ruka
chura
anajakuja.
Chura
ruka ruka
jamani chura
anajakuja. Atete give out the box. Atete
fagilia.
Se fue la babu.
Fagilia.
Eto kumwembe.
Sema kando, ayo mambo ya kinafiki. Kama wayaweza mambo, kuja uonyeshe kati chura.
Anaruka ruka,
chura.
Anajakuja,
oh chura.
Anaruka ruka,
chura.
Anajakuja,
atete.
Kreshana mtoto wa Masaki.
Atete. Fakiria.
Rekato momo.
Fakiria.
Doni ya madoni fumbwe.
Shante.
Now hear this.
Pasha maji weka moto, tandika jamvi na janyumbani. Nimekuletea zawadi. Kijora cha mkopo, futala nazi ujipare hani. Na viji sabuni vya magadi. Nguru si mtoe chumvi ndio ratha yake. Muunge tunipe na chuzi na nyama yake. Kula ya mbuzi ni kamba yake. Ye kinga mbuzi ni dishi lake. Funge ni maturubai. Wala mtu pishida. Ndo kwanza tunajidai. Kama afisa wanida. Tena dakitari nimekuja na tiba sindano.
Leta nchomeke.
Na kibinda mwali napita kwenye mabano.
Leta nchomeke.
Nibonga ngari tayari kwa mapambano.
Leta nchomeke.
Chanya kangusa asleo mambo msuguano.
Leta nchomeke.
Tamba, tamba. Nakupa wanja tamba.
Tamba, tamba.
Warushe, warushike rozao.
Tamba, tamba.
Waso kujua, wakujue leo.
Tamba, tamba.
Tamba mama lao. Nitaninda benki kwa rungu. Niaminie. Taka langu mwana ufungu. Na inamamie. Wavunje nazi na nyungu. Wajifushie. Umwa yangu watulinde Mungu. Yasitufikie. Nilisha kubwa na tsunami. Na mapenzi nikalia. Na amani kwako sasa. Penzi sila unyangani. Peke yangu najilia. Na shiba na kusasa. Naka TV kangu kana waka kuzima.
Nikupe.
Naka simu kangu ujapoka mchina.
Nikupe.
Shika na moyo wangu nenda na umazima.
Madina
nikupe.
Fungeni maturubai, wala mtu bishida. Ndo kwanza tunajidai, kama afisa wanida.
DJ Rich, the crowd mover.
Ya natiba sindani, leta nchumeche.
Na kibinda mwani, napita kwenye mabano,
leta nchumeche.
Niponga ngari, tayari kwa mapambano,
leta nchumeche.
Na yakangu sas, leo mambo msuguano,
leta nchumeche. Tamba, tamba,
nakupa wanja tamba,
tamba, tamba.
Warushe warushike roho zao,
tamba, tamba.
Wasokujua wakujue leo,
tamba, tamba,
tamba mama lao.
Shaino wapamba, mwili ni kukata mwa. Mwana kata kitanda, usiku kundende mwa. Nisharinu wapanga, mwini kukata mwa. Mwana kaza kitanda, usiku kundenge mwa.
Ooh yeah, yeah.
Nisharinu wapanga,
ooh yeah, yeah, yeah. Ayo, 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 ayo. La 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 la.
DJ Reach on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Reach the Crowd Mover or call 0758 603 119.